Jerusalem, y Kayalami, y Londolose, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalem, y Kayalami, y Londolose, Uhambenami, Zumangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
www.djericom.com.